which I don't did the IDDT. Nabiki mafia mutundi wa love. AI music the icon. Because on the beat the money pandis. Abakubi na movie ne mujunga. Bakugwada na the movie ne mumiga. Nageni za uti tengule kamundu adunga luwango owalo woi. Tabata na leba lemba gapongo. Atini nituli nabo ene mudanzi. Atije dunda 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 dunda. Dunda vini vi soundi. DJ dunda 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 dunda. Dunda vini vi soundi. DJ dunda 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 dunda. Dunda vini vi soundi. DJ tukumule mu soundi.
Biga saudi.
Odele kanga baja bagi guwe.
Biga saudi.
Tuku dance. Tuku vina. DJ ni waleke ye besi mani tuku vina. Upige, upige.
Biga saudi.
Upige, 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 upige.
Biga saudi.
Upige, upige.
Biga saudi.
Upiga, 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 upiga.
Biga saudi.
Didi box suku haye nye saluti. Ahule muziki ketuli yo wakubina. Itukubina, tukubina. Nitu wala na mabina waga gombera. Se, mbane bimba. Mbana kigona. Enuwe bona muse hani tukijoge. Batari no mwane ye akuweke wale. Weja madamu ovaro siye nawe. Skana vanilla. Ukumigemu. Uwe gari ye ninanga waba kutuala. Nungule kela umariye kukwatia. Weni hindi mkukuruwa ranga jampa. Kibele mpoisi mwistu kihula hule. Kikuwela halida wa mamalozu. AI music ya ganigo makamani mani. Bagezi bangwe buri ya wachiguye nani.
Nige tukumule msaundi.
Biga saudi.
Kodele kanga baja bagigwe.
Biga saudi.
Tuku dance. Tuku vina. DJ ni waleke yebesi mani tuku vina. Upige, upige.
Biga saudi.
Upige, 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 upige.
Biga saudi.
Upige, upige.
Biga saudi.
Upiga, biga, biga, biga.
Biga saudi.
Aba kwete biana, mukwete biana. Mubine na vioni. Tidinga dinga mu. Bali akubina na vio. Mubichange mabuno. Mubichange mabuno. Mubichange, change, 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 change.
Mubichange mabuno.
Muziki tukububina walai. Tukuchakala bademu. Tukubanyi gabi kuba. Tukuhule nyababile bari mupe. Yobutari yoko lekelane. Paka nebu kukiyane. Bari mbakilu gamu. Bakisi tutitamu. Bari ya, bari ya, bari ya. Bada bagu balaga wa bari ya.
Bari ya, bari ya, bari ya. Bari ya tukandike bari ya.
Obalo tukubina woku kuniriza mo. Ituko emelela. Ituko dongoma. Ituko sunda. Paka maru hansi.
Ni paka maru hansi. Ituko sunda. Paka maru hansi.
Nijo tukumule msaundi. Odele kanga baja bagigwe. Tuku dance. Itukubina. DJ ni waleke yebesi mani tukubina. Upige, upige.
Biga saudi.
Upige, 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 upige.
Biga saudi.